yeah. Take medicine if you have a pain, yeah. Oh yeah. Kupata ufumbuzi wa tatizo ukipewa nasa, hiyo tiba dawa. Ukipewa uchambuzi wa kikwazo ukapata pona, yeah. Hiyo tiba dawa. Utakiwe mpaka umwe ata shida nyinginezo kachaya, zinahitaji power. Usifiche maradhi usisubiri gonjwa ukasamba, yeah. Hiyo siyo sawa. Pesa so everything bila medicine, na wezo kawanazo bado ukazikwa chini. Kipata pain don't complain, ni check Dr. Fish yako ni ya explain. Kitu medicine chungu time kwa makini, usijifunge ukiumwa utapona. Usijipige pinso nija upanga fulen, upate tiba ya mawazo ya jana. Maradhi anakwamisha anagatisha future, ukijifosi utajichosha. Utadondoka mawazo na kondesha, raya na kosesha. Ukimsiliza Fish Katana utapata darasa, yeah. Kama una umwanjo mkupe dawa, kinga bora kuliko tiba isef. Usijo kajimionga sababu ya pain, siwe mbishi nisikiliza Fish Katana. If you need a medicine, medicine, mimi nakupa medicine, oh yeah. If you need a medicine, mimi nakupa medicine, oh yeah. Sizungumzi maradhi ya dispensary ama hospital, minasema kusu tayari, yeah. Nini ufanye ukipatwa kitu? Kipi ufanye ukikosa kitu? Uspanic, tuliza kichwa kama vile yani. Check timing, kijichanganya kichwa ni tafrani. Hasa kwa magumu tunapitia maskin, dunia baragum, natakiwa kuwa makin. Take medicine, skiza hipping, skiza check noma, sometimes life kama sin. Inabidi uzi koki resource magazine, take medicine, shika la kwa hapa mji. Maradhi anakwamisha anakatisha future, ukijifosi utajichosha. Utadondoka mawazo anakondesha, raya anakosesha. Ukimsiliza Fish Katana utapata darasa, yeah. Kama una umwanja mkupe dawa, kinga bora kuliko tiba isef. Usije ukajinyonga sababu ya pain, siwe mbishi nisikilize Fish Katana. If you need a medicine, medicine, mimi nakupa medicine, oh yeah. If you need a medicine, mimi nakupa medicine, oh yeah.
Vizuri, ngoma kali.